atuze mukakane. Kano ke kasera katufu, mukoke twala gana. Kano ke kasera katufu mbuza, abazade ke wabagamba. Kano ke kasera katufu abazade, abatuze ke mwabagamba.
Mazima.
Jemani senga yabagamba kunsonga zino, era muwade mukusubira. Yepa bagenye bamwera balero lunakuluno, twasazewo kubakyalira. Ebirabo tulese bingi, tusabye mutu tikule. Ebirabo tulese bingi wano, tusabye mutu tikule. Oh, laba muku wanange yanyumi, laba batuze banange banyumi. Kale musanyuke mujaguze mudigite, oluna kulwa fe mwenda mudumiru. Sanyu sanyu chitufu bambi wanyume na ye mukwano wanyume na ye ze kakuwaneko. Olina kafesa kanyu motunulira, olina obumu obulungi obunyuma okunwegera. Olina figa olinde yavamu wengula, empisa zolina echadale mbago jisanira. Jefita iteyo ne magasa, ngolwe chenjo ya kulaba ya kusinga. Na ye na kwekane chitufu yambula, omulungi bona goba singa. Ebintu tubirye mwana, ebintu tubirye mugole mumubuze. Oba ebintu tubirye ne mama mumubuze. Oba ebintu tubirye ne tata mumubuze. Oba ebintu tubirye omukomulabye, enkoko yajefunye. Jaja ne basenga, bonna bambi banyumye. Abatuze banyumye, namwe bambi mwalabye.
Mazima.
Toba munange nyoka noba doga laba. Toba munange dalaga noba doga zinana ye. Naline wagonda atela nanyuka. Abatuze bambi katuwasibule. Nalime wagonda atela nanyuka. Abatuze bambi mwena mweraba. Nalime wagonda atela nanyuka. Abatuze bambi mwena mweraba. Mweraba, mweraba, mweraba. Mwena mweraba. Yeah. Shaba Mandi Yuki, HBM Daddy, and some boys music. This guy's a problem.